dargi gaarka ah ee xubiyaha guud ee qaranka midoobay qabsan Soomaaliya Michael Keating oo xilka ka sii dhamaanayo ayaa sheegay mustaqbalka Soomaaliya ku jiro gacanta Soomaalida loona baahan yahay inay si wada jir ah madaxda Soomaalida uga shaqeeyaan sidii waddanka faa'iidadiisa dhaqaale iyo khayraadkiisa ay u soo bixi lahaayeen wareysi khaas oo xal siiyay idaacadda VOA ay ku sheegay inaysan ahayn wax sahla in la wada shaqeeyo iyadoo al-shabaab iyo kooxaha kale ee xiriirka isku dayayaan inay amniga najaxadiyaan balse waxa uu baaqay madaxda Soomaalida inay isku tanaasulaan warbixintan waxay noo diyaarisay Saara Cabdixmed
wakiilka arrimaha Soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee shaqada ka sii tagaya Michael Keating ayaa waxa uu sheegay in go'aamadii ugu dambeeyay ee dhawaan soo baxay ay yihiin kuwa ka dhashay mushkilado ku hoos duugan siyaasadda Soomaaliya ayna ugu weyntahay awoodda iyo sida loo kala qaybsanayo oo aan kala saarnayn iyadoo dastuurka dalkana uu si waafiya u qeexin ayuu yiri federaalka oo ah mid waqtigan ku cusub dalka iyo iyadoo ay ugu daran tahay sida uu yiri xiriirka dowladda dhexe iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo aan wanaagsanayn
to answer your question directly I think it is unfortunate I hope it will quickly result in a course correction whereby the federal member states will agree to meet with the president
haddii aan su'aashaada si toos ah uga jawaabo waxaan filayaa inay tahay nasiib darro waxaan rajaynayaa in si degdeg ah ay u sameeyaan sixitaan qoto dheer oo ay maamulada xubnaha ka ah dowladda ay ku raacaan inay madaxweynaha ay kala qayb galaan shirka golaha amniga qaranka ee madaxweynuhu ku marti qaaday haddii xataa ay taasi adkaato ujeedada ugu weyn waxa weeye in hoggaamiyaasha dalku ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan waxyaabaha walaaca leh sida amniga hannaanka doorashada dastuurka iyo khayraadka iyo weliba dakhliga gudaha xaqiiqdii waa nasiib darro inay jirto is-aaminaad la'aan u dhaxaysa dowladda iyo maamulada xubnaha ka
Mr.
Keating ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu sii xumaanayo iyadoo oo lagu sii dhawaanayo doorashada qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada oo dhacaysa dhowaan wuxuuna ka dhawaajiyay inuu booqday magaalada Kismaayo shirki ka socda si uu wadar ugu macsalaameeyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee shanta ee ku shiraya halkaasi mar wax laga weydiiyey isfaham la'aanta dhinacyadaasi dowladda iyo maamul goboleedyada iyo halka uu u marayo ayaa waxa uu yiri
I think it's time for Somali leaders to take full responsibility for the stability of the country and not expect outsiders.
Waxay ila tahay in la joogo xilligii hoggaamiyaasha Soomaalidu qaadan lahaayeen mas'uuliyadda deganaanshaha waddankooda oo aysan ka sugin bannaanka dadka jooga inay u sameeyaan. Dhinaca kale waxaan anigu u aaday magaalada Kismaayo si aan qayb ahaan u soo macsalaaneeyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada. Waxayna ahayd fariinta aan u wadi haddii aad qabtaan tabasho ku saabsan amniga ama hannaanka doorashada fadlan si furan uga hadla oo la imaada soo jeedin ku saabsan sida loo waajahayo lana wadaaga talooyinkaasi dowladda federaalka ah kana tala bixiya fursado wax looga qaban karo waa muhiim in la yeesho wada xaajood mira dhal
and recommend that an opportunity be used to discuss them it's important to have constructive discussion
kusoo arrinkaasi oo ku sheegay xalka dhow ee loo baahan yahay in uu yahay waxaa sidoo kale to ergeyga arrimaha Soomaaliya uu sheegay in xalka fog ay tahay in Soomaaliya laga qabto musuqmaasuq ba'an oo dhaqaale lagu kala qaadanayo doorashada iyo sidoo kale to ridida codadka loo adeegsanayo mas'uuliyiinta mararka qaarkood Soomaaliya gudaheeda Michael Keating waxa uu nasiib darro ku tilmaamay inay jirto gacmo badan oo lacago isku dhaafsanaya Soomaaliya si awood loogu guuleysto amaba codka kalsoonida loogu qaado koox waxa kale oo arrinkaasi uu sheegay inuu yahay mid Soomaaliya u diiday horumar loona baahan yahay xal waara in laga gaaro
unfortunately too much money changes hands in order to win votes in order to either support or stop motions of no confidence of impeachment
nasiib darro lacago badan ayaa la isdhaafsadaa si codadka doorashada loogu kala guuleysto iyo in la joojiyo ama la taageero motion cid ka dhan ah arrintani waa mid culus waana mid aanan u ogolaanayn in dalku uu horumaro marka mid ka mid a waxyaabaha aan u soo jeediyay guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ahayd oo aan sidoo kalena ku soo qaaday madaxweynayaasha maamul goboleedyada in loo baahan yahay xeerar iyo mabaadiic cadcad oo laga yeesho siyaasadda iyo mooshinada iyo in dib loo eego shuruucda iyo in sidoo kale la helo sharciyo laga dejiyo lacagta ku dhex wareegaysa siyaasadda
kiitin oo wax laga weydiiyay muddadii xafiiska uu joogay arrimo dhowr ah oo laga rabay hoggaamiyasha Soomaalida inay sameeyaan kuwaas oo ay ka mid tahay dhismaha ciidamada, xoojinta amniga, dhameystirka dastuurka iyo wax ka qabashada cadaaladda ayaa waxa uu qabsoomay waxa uu yiri.
Current government, the Prime Minister, I think has a very serious agenda. I think the agenda to reform economic and social, economic and financial systems is a very strong one. And as you know,
dowladda haatan jirta ra-iisul wasaaruhu waxa uu wataa ajende culus, ajende culus oo dib ugu habeynayo hanaanka dhaqaalaha iyo lacagta. Waxaana dusha kala socota hay-adda lacagta adduunka ee IMF, waxaana ka yimid isbeddel la taaban karo taasoo ay ku jirtay korodhka dakhliga gudaha, canshuuraha iyo waxyaabo kale. Hay-adda IMF si hoose ayay ula socotaa dabagal adagna way ku haysaa barnaamijyada ku saabsan hanaanka maamulka lacagta wejigooda koowaad iyo wejiga labaad. Waxayna doonayaan inuu waddanku guul ka gaaro tijaabadan ay ku jiraan. Dhinaca kale ee amniga, haddii aynu eegno dhibku kama taagno kartida iyo tayada shaqsi ee qofka booliiska, inkastoo ay taasi muhiim tahay, laakiinse muhiimadda aan ka hadlayo waxa weeye in la helo dhismaha hay-ado dowladeed oo qof kastaa uu aamini karo.
But really, it's about building institutions that everyone trusts.
Waxaa kale oo muhiimad lehed oo intaas ku daray aragtidiisa in haddii ay jirto caqabad taagan ay tahay hirgelinta sharciga dhismo amni qaran oo ah waxay isku raaceen, ayuu yiri, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada isla markaasina ay meel mariyeen xubnaha baarlamaanka. Sharcigaasi oo ah, ayuu yiri, mid fiican ayaa haddii la meel mariyo waxa uu noqonayaa mid wax weyn soo kordhinaya. Si kastaba ha ahaatee, Michael Keaton ayaa xafiiska ka tagay Oktoobar koowdeeda kadib muddo saddex sano ah oo uu kasoo shaqeynaya arrimaha Soomaaliya oo wakiil uga ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Si rasmi ah toddobaadkan waxaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu magacaabay inuu booskaasi buuxiyo Nicholas Haysom oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Koonfur Afrika.
Mahadsan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd wareysiga aynu xalay la yeelanay ergeyga xilka kasii degaya qaramada midoobay Michael Keaton.